la kumukulu muta mumpino muwamba bazadde tata mama bagwa wansi mu kiwombo ekyemba gombe bayitwe ebyenzikiza mu bwangu kati baddira mbirato ebisulo binono si byangu kati raba pitira waranyo amakubo n'enjuba gono wa mumuli gukutte bw'omu sirina gwe ndaba enzikiza Chendava Enzikiza Tina Chendava
Zuno Dambula Wakati Muntisa Nukubunda Homeboy Nadawa Enzikiza Musayi Wetatuka Laba abanta babera nga musanyu mirembe nokuteka Atwe yanzanga muka mambulu jimu kutenda Zate muna venyikide uwe michamu Uwe nana jaje tuze kubatumbu chamu